sabuti Mbaba mbido Aye Kama tatizo pesa Nikora dini uza figa baby Mimizike mazima
Mazima
Kifupu sinipe presha Minaomba univumilie baby Nisianze kuiba
Kuiba
Mwele ongu wanguna spare Unanigusa kwa vitendo Unaliziba langu pengo Pengo ndani ya moyo wangu Sukaru mezidisha utamu Waifu miliwe mutoto Bezi lako liko moto Hey gali, takutetea Na tutakuwa okay Oh okay Na usijali, utapepea Watakonea gere Na sisi wawili Watatuona kama machizi We don't care Tunavyopenda na sisi wawili Watatuona kama machizi We don't care Oh we don't care If you're happy and you know Clap your hands If you're happy and you know Clap your hands